ngal ɗo kawrital yewtere humaninde dewral lollitgal semaine national réconciliation 2024 hersanama leyde AES yo Allah jaabade no yawiri tellaji keɓatorraji brondaji ndiyam millioji temedere e capanɗe jeɗɗi e joyyi sifa gonni ittaɗi yo Allah darnade keɓatorral e Mali jawdindi feccama e dow alhaali torra keɓaɗi le nokkuji ɗi keɗana kolonel major Abdoulaye Ibrahim Traoré ko radio fedde leydi ndi humaninde landinal sénar 2024
ko heɓaali hen ko feewi sanne ɗo gawoɗo ko yaata millioji temedere jaltina millioji noga e joyyi ɗi fuu dokkama fedde noddirta sécozec ɗumno humnide kabaru anaruji ɗo pamoko ɗo yimɓeɓe kasaraji kammu jotti li laamu kulikoro kokkama ko yaata millioji capanɗe joyyi CFA caggal muɗum wajuji gaɗi ɗe cuuɗi misideji kadi
église
laamiɓe région Mouti gaɗi imadra famingol dow kabaru sénar o anadarta jamare nde wadde imadra jalla faabade ma hisude Ali Campo e hoorejo guɓɓal région o pabatogal hetogol dewral mumi haala dabareji jujure jalla faabade keɓɓe torraji brondaji cektiɗi iwole
laamu koɓe wottanaɓe le nokku o jiide yimɓelɓe kasaraji jotti fa paabo ɗum en fati ɓeɗo yimɓelɓe kasaraji jotti mbiya joppirama
sera
nodango ngo laamu koɓe gaɗi to gawo toon wasaka fewi nanede pelle région ɗe fof gaɗi imadraji e wi jokkoɗiɗo bo maire commune Gounzouri Mahamoudou Sidibé joktitagol kaltidal ɗum no hasindina fa hande
wajuji waɗama yalla yimɓele ɓe ana kalda pamra
to tumudu toon hetogol jaam duminde no heddi latare fa hande fanda mawɗo laamiɓe région o ndeno añaji ɓamaɗi no hani jaati gollede no hultiri Mohamed El Béchir o neɗɗo guɓɓal pabotogal kabaru dewral région o
dokkama jamare nde kañe fayetto kaaki e kasaraji kammu jotti eɗen gondi e wadde nomin gatta fo yalla jaam e deƴeran hewte le nokku
o yontere leydi ndi humaninde dewral huncinama hoore ɗumno ɗe ngalluro sigu banggal jooɗo haalaji ɗum laatiki sababu ɗatti dabiri jogaji yaltine yamusa Koulibaly ana e fedde hallana en o hulti wiide soni dabiriji ɓamaɗi ɗi gollama noto sababu ɓuttude sanne bonandaji iwole ɗe
demande au population
ɓe ngal noddangoji fewde e jamare nde tinno fati maha nokkule ɗo ndiyam ɗan hani ƴaɓɓirade meregaɓe ɓe dow paminama sono cotta nokkule ɗe joppa ɗo ndiyam hani
ƴaɓɓirade
sinar ngal anino wadde ko ɓuuri ɗum fof yalla ɓuytude tellaji yimɓele keɓɓe torra ɓe ka noon e wilandiniɓeɓe kabaru amsaɗɗaji haaɗi ngal huncandi ɗum hoore keɗɗen colonel major Abdoulaye Ibrahim Traoré hoorejo fedde leydi ndi landini nde sénar 2024
tiɗalaji ko heɓa ko ana mawni sanne ka ɗiɗo tiɗalaji ana wawi heɓinede jogala yimɓele gomɓe le lefol AES ngol fo ana gondi e faabede min katta e réseau ngaji ɗi tan tiɗalaji komin keeɓi an nayiri banggal kaaki miɗen gondi e fiddo hen
dabareji
yo faaba leydi ndi fewde e sakiraɓe amen ɓe en ɓuura fewi wadde golleji bonande hawadu